mufani wizi
Mwadanga, danga, 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 che Mwadanga, danga, danga, usinyo gome Mwadanga, danga, 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 che Mwadanga, danga, danga, usinyo gome
Duke Beats
We honey beats, oh my honey We baby beats, wasama honey Nishankuwa cheese wa mapenzi tabani Squeeze na my chips Wasita mani mwanapenzi anini Yani hoi tabani Nasema koko koko Na mama ndondondomo Unaleta mgongo mgongo Nasema hoya hoya Kwenye mapenzi baby kwanza usinione miboya Napenda kweli Mama hoya hoya Nasema sini, sini, sini danganye Unambie ungweli ukidanga unapata mane Ndando sini, sini, sini fiche mi Unambie ungweli ukidanga unapata pesa
We danga, 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 king Kukwanda danga, danga, usinyo gome We danga, 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 king Kukwanda danga, danga, usinyo gome
We anadanga Dubai mbako tuluki tu Ukimuona shepu yake kurufuki tu We anadanga nyungu mbaka landani Uwe rutiza kekila siku malezani tu We anadanga vitu vyake vya samani tu We vitu vyake vya bei bei ujipange Anagiza na matuma na makange Awalushe nyuhong hajitambe Jamu wafani na mkono hajirambe Kila siku maisha mazuli ya sisande
AK-47